Dragon, Babylon, busy.
Nazijua starehe sina mbecha kutumia, napoingia sina ufia wenzako wanafyata mkia. Sina idea na relax pesa natumia, ndo maana kitimba pesa.
Wanasema Oscar Shenkia,
I'm glad and I made it, sitaji credit. Nakula bata utasema vile meji. Fuba limesoma kipengele so kitoto. Zako wananeshimu fata mkumbo ule msoto. Nateka teka wakubwa, nateka mpaka watoto. Nateka bebe IG na wawashia moto. Naishi kwa ploto, konogopa msoto. Doma na misijali weka moko, moko.
Tunajimit, toto agiza unachoweza. Speedy kwenye rami na koleza. Pesa zipo so tunajikweza. Hakuna boya boya kutumeza.
Watch to wana, wambie wana. Kita kina happen, hakuna kulala. Wasasa uzana, asubu uzana. Watauzima mafo, supo ni mchana. Mwendo wa inspiration, crap banger.
Tukingia mafisi, klabu inageuka bucha. Apo zinaliwa pisi mpaka 6 kuna kucha. Wete polisi wambie tupo na pusha. Vinatembea vipisi vya kumix na charusha. Starehe iko pale, pale. Iwe Fanta wellness yote yale, yale. Na madon tupo wale, wale. Kama chawa hauna pesa kako yowe ukalale. Usilete stories za maisha, baa. We vipi, slona tumejia kachini tafuta kiti. Tunatumia nguvu ya pesa, ama nini huna pesa. Giza ene jupate nguvu mwilini.
Hey, moyo wangu naendeshwa na shumaka. Weka shot moja mbili mbona na jikuna ba. Utaja chuchuma, nibolonge kunywa mati. Kuna bati, siku wende wapi. Mbona kama sielewi wangu yupi naona nyota nyuri nyuri. Mkanza mwita wife shemeji. Kumbe dodo langu yeti shemeji.
Aha. Washtue wana, wambie wana. Kita kina happen, hakuna kulala. Wasasa uzana, asubu uzana. Watauzima mafo, supu ni mchana.
Bebe, mwendo wa inspiration crap bena. Mwendo wa inspiration crap bena. Mwendo wa inspiration crap bena.
Crap banger.